This is Apostle Mike in the meantime. It's good to give thanks and praise to God. Yapaye fe winga jita, we balwa ni nangula mwise. Yapaye fe winga jita, Yesu alindwi na kale. Yapaye fe winga jita, we balwa ni nangula mwise. Yapaye fe winga jita, Yesu alindwi na kale. Yapaye fe winga jita, we balwa ni nangula mwise. Nobody ever wing at the dark. Yes, you are in the Natalie. Nobody ever wing at the dark. We bad one in Angula, we say. Nobody ever wing at the dark. Yes, you are in the Natalie. Palisumino Mulopa, Paline, Palisumino Mulopa. 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 Tapale fe winga jita, we balwa ni nangula mwise. Tapale fe winga jita, Yesu alindwi na kale. Tapale fe winga jita, we balwa ni nangula mwise. Tapale fe winga jita, Yesu alindwi na kale. Nalikuwa takalwila
mwe wanti.
Nalikuwa ta protector
mwe wanti.
Nalikuwa takalwila
mwe wanti.
Uyo ni Yesu Christ
mwe wanti.
Nalikuwa takalwila
mwe wanti.
Nalikuwa ta protector
mwe wanti.
Nalikuwa takalwila
mwe wanti.
Uyo ni Yesu Christ. Napali efe mwinga jita, we malwa ni nangula mwise. Napali efe mwinga jita, Yesu alindwi na kale. Napali efe mwinga jita, we malwa ni nangula mwise. Napali efe mwinga jita, Yesu alindwi na kale.